cuka cuka langal kala don bo don tawede le malifu e mangal mudum mi joti on sanne holitin dividi do e air goto kanya mini taji seda mali e leedi zimbabwe ni garan pido do nono ko no dirte sanko e ngad non to duaw jago bule mali de mi joddi do e nyali buli no badda
bar alhamdulillah jotta jalla
watu jungo ba yate mboso jaltina kabaru jungo di tondi
hande en kala hala hippugo kombor koy ko bibbe rewbe bama ko yoga be ngatta e dum fawido kabaru dina yogodo sabe an wala don tan en kala hala lo e ko himbe jardata ndiyam yu wat edum horti sanne en timindiran kabaru ji haro chaldi kala hala san cameroon 2021
kono dum worile nokkule goddede le leddi malindi en jaram fa nokku noddirta do yoro so holli tawer so bami fa dungu jabbiki sukabe jokkobe wombe tombe be gollan golleji guddi yala be keba be kuncena gal musaddaji mabbe hore nyaali
leddi golleji ana hen figol e sottugol tufeje o golle yogabe ana gada dum fa keba ciwdi seeda yogabe du kollitiwide wala goddu ko gada ngadirta dun
sappo en sukabe njata nyande fuf dande mayo yalla mo indude tufeje e lope ane mabbe burama goita e wima ko e mbay mo inde ko buri
yo dun tan woni golle men satu yimbe nayo anan bawi mo inde bikngaaji temedere le nyaloma
sungalo goyta kana milawide sadda e wadde hinade goddun woni sababu o do golle yalla e bawa hinade haajuji mabbe cewdi
nafamo do woni e golle mo in gollo brik e juude men le majjum no kebata cuggure men dun tan dun min watta fabde dungu so min kebi goddun dun wella min
bedo sukabe wadi witango fawde lamukobe e kanye pabotobe fiide dabare hebgol golle yalla be ngotta mu ingol tufeje lope e haddebe dun yaade le ngalluje ka fadde den be jittiraga hinade o do golle micitena wiide tufere wotere lope ciogu mudun yu buudi didi do won ko hebani sijo tamani gila yurusu ali haydara
se urito e ngardam fa do katti do kambe sukabe jokkolbe wombe le sa halledi ndi jodibe le nokko mo no dirta kumbila idom le lamukati wiama be gonde wadde ton imadraji ko nayri bangal laban
non jati e wi hunjinimbe don hore be ngadi o immadara fanda mudun yalla taliyare meri kambila o ana laba nukude be kuliti wida tunni ko sakiti dun kede ko alhasan musa may gawi kanko no kedjado hala walde de christine abibatu dara landire makko
kambila ronni
don ya fuhim ana jodi yeso kambila o denno kamardun be bi min gadam bawde am hande hande o fadde am de hebini dubu tati president amen ali yusuf mayga na jangina non to kanga watu ka hande hande kati o woni kala jabe sahal leji ndi gombe kati na inde o fadde demi indi hindoboy
don ambe wote la wattu jone jaran kabaruji ko nayri sukabe roobe borntobe dampeli ko sakiti ko do bomo ko do nyali buli
be sukabe roobe ko be ngadiri tadum be kwaliti wide be kombo ko kombori ko na di dampede yo sabe yoga mbi ana wela dum en tan yoga be di kwaliti wide dum fayido kabaru din alislamako ani ko fatu jang hebini en do kabaru mo
bama ko do hakkilaji surbaybe rewbe kana serti bangal wattu de kombir ko ko heewi surbaybe rewbe fu kamar ngari mu en wattirta kombir koy wana kamar dina alislamako ana yidi dum
homo fu e larnagol mudum won lewbe yibbe huurmaare mede huuro demi anna ko dum nafata yoga ana yidum de yoga be do yida dum won lewbe huurtobe suben watti pantalon
kombir koy uddo hore balaje ana yida al dina alislamako won e survive rewbe kolti be wiide kanyu enka ana yidi bornade di
mi mine yidi huurmaare wakkatiji so mi borni ken pantalon mi yowan huurmaare do mudum yalla mi de suuro mi wadran do sabe gidali so ni wala wala sabe dina mi wadde tan
worbe yogabe ka ana jabani dum le wi yogabe homo fu no famiri e be narda surbay e rewbe borno kadule kantide
wattu jone jaran yewtere meden no dirten minimag be kuliti wiide bantugol école hitande 2020-2021 nyaali dum heddi hendu nabayle noka e joy lewru janvier warorundu
non jati baru horebe ministere humunide jande kuliti wiide dabere jidi fu piyama yalla jande de ana banta no moiri hono woddindirgol sukabe l'école be seeda kanye e bornugol kafankeji
nyaali so sukabe wobbe kuliti wiide beltigi do hen sanne sarabe sukabe kuliti wiide tati dentiri nyaw coronavirus sotino tabe
donkay min garami pudita jande dun ko holti sukabe lekuy wattu mo holta jande jidi pudi tan e wi mabbe be mbafi hankasi heddade le galle
dum weli minna kabaru uditingol janginirde yo lebbi jeego joni miden cuudi min jeggiti jati ko min jangi non so jande fuditi dum wella min
sarabe sukabe lekuybe dun jitti sanne kado anya gouvernement o kado fu tawede e be cikiti kedana yakuba dambili secrétaire général dental pelle sarabe sukabe lekuy leedi mali
miden darda e keyabe lamu be fiya dabareji yalla kake lotirde juude e sabune ana tawe e dammal la cuudi janginirde
secretary general ministre humande jande kinan agga gadida hokki tajural wiide dabareji piyama ka mu darda artibe janginirde e janginobe kany sarabe sukabe likuy tabade dawrude dum heddibe tabirta siraji renturdidi
miden darda e janginobe be ngada bawde mabbe yalla dabareji cenandi ana tabbe be micintina sarabe kanyi sukabe kabaru wonde maskinaji
wattu jone jarawno kabar tarikiji wori leledi meden di nyali buli
tariki hande en kala hala kabaru londe goden andi wiide londe ciagal ko hebete ndiyam buddan manda goddo do wondo mudum kolita wiide kedden kanko noddirte do mulu bali traware o gollo maison de la femme kulikoro
londe na hullita dental kawral e hawtagol jam le gal eden tokina dunno dewgal goto fuf le londe goto yara non ndiyam hana fi jommaaji welto le galle mudum tawe londe wala ikaki makko andon dun wona non goto fuf mu inta londe robe hertabe totete golle mudum hultama non jarti soni debbo e le ko welto to gorum londe makko majji tan ko buri hewde dewgo makko boyata
sikrabe wattu jone e jaran ko nayri bangal birki sembe chaldi ay wonyali bulsen kali ko nayri bangal birki sembe chaldi en kala kabar hono robe ene be gordi
hande yo nyaloma noga ene lewru janvier nyaloma kejana do haro chaldi rewbe e andi dubi jabbinodi rewbe ana fandi ko kuntani no hore kabaru haro chaldi fu rewbe mali buri ka hande an way hono dum waylitake baro
yoga andabe kabaru no birki sembe chaldi wori holli tiwidi rewbe lebe be gondi matere ko nayri bangal basket kanye e firgol ballon koyde ko kedden kanko no dutel suleiman bobo tunkara ko mo sifi do hen
nka hakkilo an yimbe na yidi dum sanne rewbe be basket jeta e mudum leedi mari ni tajeda e leede buru fuf yirude bangal mudum le runde afrique mi bami kupungaji di fuf e lesi yewdere sembe chaldi fuf ne don wawi yirude hen hebde hen kalisi dum chande hore ngurdam mudum bangal figol balon rewbe dum leedi mali jeda e buru fuf yar yaso le runde afrique ana buri dubi sappo hande leedi mali ndi landina championnat rewbe tawane wonon don ngurdi le leede runde afrique fuf leedi mali ndi latiki nayburdi e kawtal chaktiwal kan ko heewi yar yeso bangal rewbe
nyali buli holiti diwdi so boy certain mali wara hawro e leedi zimbabwe ndi wakkati 19h
non jati lion wattu goto lion indomptable do ni cameroon kanyu don haani firude e burkina do nokko be noddirta stade amadou ayjo yawnde
jeno no kabaru heejoji di ngori wattu jono nyali buli
altinere jango congo fida e libi niger republique democratique du congo talataare uganda fida e maroc togo fida e rwanda alal bari noga e jeddi tanzanie e guinee pidan namibi e zambie du pidan
mititede wiide ko heddi e matchingay di ko fuyo wakkati sappo e jena yande fiyata sakiraabe sukabe do kadde sen do kabaruji meden di min jooti o do modo tan le modi fe mangal mum faande fadi je feelo konande do no do e ser yowtere modon tuso grende ana wara